brothers and sisters, wherever you are in this gospel gathering, John.
Ndikulandire soni tu abale ndi alongo kumkumano wa mapimphiro atsiku la lero.
For sure, the Lord purposes that we should meet and worship Him and Him crucified without compromise.
Ndithuditu ambuya anachikola nkuchika ichi kuti tikhoza kukumana ndi kumpembeza iye mosapsokoneza kapena kuti mosaphatikizira zina.
He directs the times and seasons so that people should give glory and honor to Him in everything.
Iyeyotu amatsogolera nyengo ndi nthawi zonse ndi cholinga chonena kuti anthu akampase ulemu mu zonsezo.
This last week we were in the book of John chapter 18. Under the title Whom Seek Ye.
Ndetu paja mwa wiki yapita iyi tinali mu buku la Yohane chapter 18 ndi pamutoonena kuti mufuna yani.
That was from verse 4 of chapter 18 of John, whereby Christ asked the Judas Iscariot with the band and asked them whom seek ye.
Ndipo izi timaziona makamaka mu verse yake ya 4 kutsika pansi pamene Judas Iscariot anabwera ndi gulu lake. Ndipo Ambuye Yesu anawafunsa kuti mufuna yani.
And today we start from the same verse, chapter verse 4 downwards. As the Lord directs, we'll go where the Lord will make us to go.
Ndeno lero liso tiyambira mu verse yake ya 4 yomweyo imene tinalekera wiki yathai ndipo Ambuye akalolati tsogolera kufika kulikonse kumene afune kuti tifikeko.
Verse 4. Jesus therefore, knowing all things that should come upon him, went forth and said unto them, Whom seek ye?
Ndime ya fola kuti pamenepo Yesu poziwa zonse zili mkuza pa iye anatuluka nati kwa iwo mufuna yani.
They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus said unto them, I am he. And Judas also, which betrayed him, stood with them.
Anayanga iye Yesu Nazarayo. Yesu ananena nawo ndine. Koma Yudasi yemwe wompereka iye anaima nawo pamoto.
As soon then as he had said unto them, I am he, they went backward and fell to the ground.
Ndipo mmene anati kwa iwo ndine anabwerera mbuyo nagwa pansi.
Then asked he them again, Whom seek ye? And they said, Jesus of Nazareth.
Pamenepo anawafunsanso, mufuna yani? Koma iwo anati, Yesu Mnazarayo.
Jesus answered, I have taught you that I am he. If it is therefore you seek me, let these go their way.
Yesu anayankha nati, ndine, chifukwa chake ngati mufuna ine, lekani awa amuke.
9 verse and the last one. That the saying might be fulfilled, which he spake, that is the Old Testament, of them which he told he gave us to me, have I lost none.
Ndime anayini mene sundiye ndiyo maliza, kuti akakwa nilidwe mau amene anati, kulankulatu kuti mau anala mkiduwa kare mchipangano chakare, mwa iyo amene mwandipasa ine sindina daya mbozi.
So you can see the word of confidence that Christ is speaking, that the Bible is speaking on verse 9, whereby it says, of them which thou gavest to me, have I lost none.
Ndiyo apa mutha kuona mau olimbikisa amene akupezeka kumaso osangalasa kwambiri amene akuoneka mu ndima yake ya 9 imene akulankhula Ambuye Yesu kuti akwaniribe mau amene anati mwayo amene mwandipasa ine sindinataya ku mmozi.
Which means those the Lord purposes, nobody missing, nobody in addition.
Kutanthauza kuti kwa iwo amene Mulungu anawasankhawo palibe amene akusowa kapena amene akuperewera.
Even if he is very far in the mud, the Lord will do whatever possible to let him or her out from that because he lost nothing of him, of those him gave him.
Ndipotu iyeyo ngakhala takhala kuti anayitayikira kutali mmatopewo za mamotani. Komano Ambuye azakwanga chine chilichonse choti amtuluse mmene momwe chifukwa chonena kuti mawu akusimikiza kunena kuti Why you are many other than a person here is under the Igonga Karim Moz.
We'll see it as we go on, but let us go first from this four downwards.
Tikala ndi kupitiriza kuyangana ndi mei imeneyo koma tisana ndero tatene tibwereni mu verse yake ya 4 utsika pansi.
Just Paul says Jesus therefore knowing all things, which means Jesus is God, the one who knows everything, should come all things that should come upon him, went forth and said unto them, homesick ye.
Pamenepo Yesu poziwa zonse zili mkuza pa iye mawu awa kutanthauza kuti Yesu yo ndi Mulungu ndipo Mulungu ndi Mulungu oziwa kanthu kena kalikonse anatuluka anati kwa iwo mufuna yani.
So here Bible is speaking about the character and attribute of Jesus Christ as the one who knows everything.
Ndipo apo pa Bible kufotokozera maonekedwe ndi makhalidwe a Yesu Khristu amene iyeyo ndi wozikira chine chilichonse.
So here he is trying to come up with the picture, whom is Jesus, that is not just a mere man, but is God, the one who is sovereign and knows everything.
Ndipo apo akuyesa kupereka chithunzi-thunzi chonena kuti Yesu yo ndani, iyeyo sikuti ndi munthu wambayi koma iye ndi Mulungu amene amadziwa kena kalikonse.
So Christ asked them a question, whom seek ye? They need these people to be specific to the one whom they seek.
Ndino apo ambuye samakawa funsa kuti mufuna yani. Chimena maka funa tunchone kuti anthu awaonesere munthu wopatulika amene wakumfunitsisayi kuti nda.
Because if they would be not specific, they might bow to somebody who is not the one wanted to be bowed.
Chifuwa ngati kuti sanga athe kumusiyanisa kumuonesa kuti ndi wapaderadera mwina akhoza kugwira munthu amene samafunika kumugwira.
I remember when I was preaching from the book of Ruth, Naomi told Ruth to stay focused to the exact Boaz, not to touch anybody, but see closely where Boaz to sleep.
Nikukumbukiratu izi mmene ndimalalikira mbuku la Rute. Ndimalankhula kuti Naomi anamulangiza Lute kunena kuti iyeyo ayang'anitsise akhale pambuyo pamaso ake akhale pa Boazi. Asayang'anitsira kulikonse ayi koma akhale kwa Boazi.
He was told to know exactly who Boaz is and where will he abode, because there is no any other salvation in any other name but the name of Jesus.
Ndipo anamuuza zonena kuti iyeyo maso ake akhale pa Boazi ndipo akufunika kukhala ozindikira kumene ali Boaziyo ndi munda wake kumene uli kumene atapezeke Boazi ndipo maso ake asayangane pena kwaliponse chifukwa palibe dzina lina limene munthu akhoza kulumuka nalo koma dzina la Yesu lokha.
The gospel that we are preaching is the singular and very specific gospel.
Izinthu zomwe tiona apa zikuonesera kupatulika kwa mtundu wa uthenga umene timaulalikira kunena kuti uthenga umene tiulalikira uwu ndi uthenga umodzi wokha komanso ndi uthenga wapadera umodzi ukhawo basi.
This question that asked the whom seek ye, it means they need this band and Judas Iscariot to be specific, because the bounding is not worth of everybody but the specific man by the name of Jesus Christ, because it is the only hope and salvation of his own people. Rest in the bound.
Ndiyeno tuofunso limena maka kufuna kuti mufuna yani. Amafuna kuti gulu ili likaonesere munthu weniweni amene iwo akumfunayo, Judas ndi gulu lake akaonesere munthu amene akumfunayo. Chifukwa chisautwe chili kapena kuti woperekedwa amafunika kukhala Yesu Khristu yekha amene ndi woyenera osati munthu wina aliyense ayi.
Even when you are preaching the gospel, be specific. Know the exact one whom you are preaching to the people. Never just preach blah, 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 blah. That's not it. Be specific.
Ndiyo izizichimodzimodzi mmene mukulalikira uthenga wabwino mukufunika muzilalikira uthenga weni muziloza cholinga chenicheni cha uthengacho kunena kuti mukulalikira chani mukutchula ndani kwenikweni cholinga chanu chiyani osamangoyankhulapo lalalala bola mwala nkhula nkumanena kuti mukulalikirayi muzifotokozera chenicheni.
Because when you are preaching Christ whom was crucified, it means you are specifying the exact man
kukhalikira Yesu Kristo wopachikidwa zikutanthauza kuti ndi Yesu amene wopadulika ndi wapaderadera amene mukumulalikirayo ndiye khayo amene Bible inamfotokozera iyeyo amene anapachikidwa ndiosiyana ndi a Yesu ena aliwonse amene anthamawalalikira.
Dear brothers, I'm not speaking that just to say that Jesus Christ and Him crucified using the word only. No, it is to be from within. Because somebody can memorize that Christ has been crucified and can be pronouncing the crucified Christ while it's not.
Ndiyo pamene kwa univete soko ndwani mukhale osamala chifukwa mmene ndikunena zakulalikira Yesu Kristo wopachikidwa. Sikuti ndikutanthauza kuti mungoloweza maonena kuti tikulalikira Yesu Kristo wopachikidwa ichi fa munthu nzotheka ndi nzeru zake ndi maganizo ake mungoloweza kunena kuti Yesu Kristo wopachikidwa koma si zimene tikulankhula kulalikira kumafuna kuzichokera mkati mwa mtima wake kuti akulalikira Kristo wopachikidwa.
Because he had the glass bands, the group of people that preaches the singular message of Jesus Christ, the crucified one, there is also people that can speak of this crucified Jesus while they are not.
Magulu amenewo akhoza kumala nkhula zimene zokuti kulalikira Yesu Khristu opachikidwa pamene zimene zosakulalikira iwo Khristu opachikidwa kuchokera mkati mwa mtima wawo ndikuti sakumuziwa Yesu ameneyo.
I'm not speaking about the lip service. It's not the Christ of the scripture that comes from the lip service. No.
Ndiye sikuti ndikungolankhula tu kulalikira kongochita kongotchula ndi pakamwa. Koma tikulankhula zakulalikira kumene kukuchokera mʼmalemba osati kongolankhula mpakamwa.
But the Christ whom you need to preach should be very specific, one coming from within, two should be very scriptural.
Ndiyetu Yesu amene ndikulankhula kuwala okumulalikira opachikidwa uyu ndi Yesu amene akhuzachita kuvumbuluka mkati mwa anthu poyamba kachiwiri ndi Yesu amene akuchita kuonesedwa kuchokera mʼBaibulo Yesu wa mʼmalemba.
Because some other times you will be speaking about Christ, the crucified one, just using the memories, just using the lip service. But it's not. But be specific. Come, read the Bible. Found Christ of the scriptures there. Preach Christ of the scriptures there. Then you will show that the Christ whom you are speaking is very specific. That me, much of people will never tolerate with you.
Chifukwa tikutenga ndiwe zina kuti wewe ukhoza kumangulankhula mpakamwa pako kudai tikulalikira Yesu Khristu wopachikidwa ee timalalikira Yesu Khristu wopachikidwa zimene ndizongova nthawi zina kungoloweza popeza umamva imva mawu amenewo komano Yesu ameneyo amafunika poyamba iwe avumbulusidwe mkati mwako pamene wakhala pansi ndikuwerenga malemba ndipo pamene wawerenga malemba ndikumuona Yesu Khristu amene wopachikidwayo pamene ukhoza kutapita iwe ndikukalalikira Yesu Khristu wopachikidwayo kuchokera mʼmalemba ndipo uthenga umenewo ukalalikidwa anthu sazakondwera nanu anthu sazasangalala nawo.
So if the pagans, the killers, the crucifiers of Jesus Christ were specific, what more the erect whom Christ served after your eyes has been opened, preach the specific Christ, the Christ of the scriptures. Be scriptural.
Ndiyeno taona ngati anthu a mtundu anthu amene anabwera kukamukira Yesu anadziwa mtundu wa Yesu amene akumfuna kuti Yesu amene ndi mnazara ndi mnazarayo wosiyana ndi Yesu yena wonse anakwanisa kumziwa koposa kotani iye amene wasankhidwa ndi Mulungu akufunikatu kukhala omzimisisa Yesuyo ndi kumulalikira mopatulika Yesu amene kuti ndi Yesu wapaderadera wa mʼmalemba.
If Christ asked this band, Homusiki, let me ask you that question. Which Christ are you preaching?
Deno ngarambu Yesu, wanafewa kwa wafusa, gululambi, mbile kina kwela kukangu, kina kwela kuti mufuna yani, mbile kuna kuti Yesu, mbile mufuna inuwe. Ndeni mafuna sundi kufuse, nimeo kuna kuti Yesu, mbile mamlarikira.
First part, they answered him, Jesus of Nazareth. That is very specific. And Jesus said unto them, I am he. And Judas also, which betrayed him, stood with them.
Pamene mundime ya 5 akuti, anayankha iye, Yesu Nazarayo, kusweza kuti Yesu amene iyo ndiwopatulika, ndiwapaderadera, Yesu ananena nawo ndine.
You can see that in the In the whole Bible, in the Jews, the name of Jesus is found with many people. But the Jesus that we want to preach here is the Jesus that is from Nazareth. The Nazarene is trying to specify the exact Christ that was with the disciples.
I
remember those Genesis time I've been preaching about the Nazarenes, who are the Nazarenes, and we see one of them, Samson, was a Nazarene, one of them. So Christ was a Nazarene, a Nazareth, a dedicated man, an anointed man, a savior of his own event. So Christ, when he heard that these people has been specified, he answered them, I am he. The third thing, he says, even Judas Iscariot was among the bands. So you can wonder, why are these people trying to come up with a specific Christ whom they seek? Why Judas Iscariot is there, has been with Christ for a long time as a disciple? Judas Iscariot has been with these people, with Christ and the disciples for a long time. But during the time of fulfilling the mission, he was with his band, but he let the band speak for itself whom they seek. Even though they are with Judas Iscariot, the escorter to the mission to be fulfilled.
Judas Iscariot, anakala niyo opunza mamozi ndia Christo. Kwa nami, nipo mtu wa mtu wa mtu wa mtu wa mtu
So you can see how the Bible is speaking when they said Judas Iscariot was among them, which means Judas Iscariot was with them fulfilling the mission of crucified Christ Jesus, even though I've been with Christ. The betrayer will never come from outside, it will come from within.
I
remember that prayerful time when Brother Ken came to Malawi and established this church by the name Blessed Church, the gathering of the elect. We were led by somebody, but somebody betrayed this gospel to other people, the wolves. But the Lord has been faithful in letting this gospel never to be taken, touched out by the wolves, but has been remained in our hands. What a comfort to be one of the people that are still in this grace, preaching Christ and me crucified without compromise. It's not because of our capability that makes us to continue in this gospel while those who were called to be brothers has gone away after betraying this gospel to other to the wolves. No, but it was because of the grace of God. May his name be glorified and be exalted for enabling us that we should continue in this grace. Verse 6. As soon then as he had said and told them, I am he, they went backward and fell to the ground. Here I want to see two things or more about the conversation between Christ, Jesus, and the man Judas Iscariot. Because the question might be, what makes the man and the Judas Iscariot to fell down when Christ spoke? Because there is no ways I can fall down if somebody can just answer me that I am he whom you want. I can't fall down.
But why
are these people falling down?
Number one, I am he that is
the name of God. Which means Christ is revealing himself that he is not just a mere man, he is God. So God was speaking with the people now. As we read Exodus chapter
3,
verse 14
says,
and God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. I am. You mark the word, I am.
Ndikaona ni mu Exodus chapter 3 ndi mega 14 iyo akuti ndipo Mulungu anati kwa Mose, ine ndine yemwe ndiri ine. Anati so, ukatero ndiana Aisraeli, ine ndine wandituma kwa inu. Ndiye mkuu musunge ndi mwakati kubire mawatonena kuti ine ndine.
So the I am is speaking with Moses, commissioning Moses to set to deliver the people from the bondage in Egypt.
Ndiyetu ine ndine akulankhulana ndi Mose kumtuma kuti apite kwa kuipukudo akatuluse ana Israeli mu dziko la mukapolo.
This is not a common noun, it's a proper noun. speaking in the little honor of the name that him is him.
Ndiyo ili si zina wamba aikoma ndi zina la umwini imene ni kufoto gozera za iye amine ali iye.
I am, meaning he is the creator and the sovereign one.
Ine ndine kutanda uzaru kuti iyeyo ndi mlengi ndi posu ndi ola mulira.
I am, which means everything is coming from him. He is the source of everything.
Ine ndine kutanda uzaru kuenda kuti iyeyo ndi mwini wa chintu chini chose ndipo kuti chini chose chinachokera kwa iyeyo.
I am, which means he is the one who elect the ones to be saved, the others to be left to themselves without compromising.
Ine ndine kutanda uzaru kuti iyeyo amene amalekanisa ena kwa mwango kala usankidwa ena kala osasankidwa osasokoneza iko mwado ngusuru lake basi.
I am, meaning he is the owner of everything and he does according to his own will.
Ine ndine kutanda uzaru kuti iyeyo ndi mwini wa china chilichonse ndipo amachita monga makufuna kwake.
So the I am is telling Moses that everything that is in Egypt and whatever Israelites are facing, I am the owner of everything and has come to deliver them because I've got more powerful to set them free. I am.
Ine ndine amamutuma tu Mose kuti apite kumbuko makamaka chifatinena kuti iyeyo ndi mwini wa zinthu zonse ngakhale zimene zili mwigudo ndiponso ndiye amene amazilamulira ndipo yakwana nthawi imene mulunguyo akufuna kutulusa anthu ako kuwachulusa mungapolo mmene mwachifatinena kuti iyeyo ndiye mwini mphamvu zonse.
I am, it's very spiritual way that to be believed by the elect only, not all the people.
Ine ndine mawa watu ndi auzimu kwambiri amene akhoza kukhulupirirwa ndi okhala amene ndi osankhidwa chabe koma osati ndi anthu onse ayi.
Because the Bible says once you answer this person, the people who understand me, they will know me, tell them I am the, that sent you.
Chifukwa tu Bible kulankhula zonena kuti ukapita kuti ukawawuza zonena kukawawuza mawu amene ukachitira kuti ine ndine wandituma anthu akazindikira ndipo akandizwa kunena kuti ndine amene ndakutuma.
Go back to that book of Exodus chapter 3, but let us first go to 1 Samuel chapter 2 verse 6.
Ndipo tibwereranso nthawi ina mu buku la Exodus chapter 3 koma tibwereni kaye buku la 1 Samuel chapter 2 verse yake ya 6.
Whereby he says, the Lord killeth and maketh alive. He bringeth down to the ground and bringeth up. I am.
Imene kuti Yehova amapa napasa moyo. Iye amatsisa kumanda naubisanzu ine tine.
The Lord maketh poor and maketh rich. He bringeth blow and he lifted up. I am.
Yehova ukitsa na remeza. Achepesa na kuzansu.
He lifts up the poor out of the dust and lifted up the beggar from the dunghill to set them among the prisons and to make them inherit the throne of glory, for the pillars of the earth are the Lord's, and right there are pillars of the earth are the Lord's, that is I am, and he hath set the word upon them. I am.
Amutsa wa umphawi mfumbi nanyamula wosowa badzala kukamkhalisa kwa akalonga ndi kuti akhale nacho cholowa chachimpando cha ulemerero chifukwa nsanamira za dziko lapansi za Yehova ndiyemumve pamene kuona kuti nsanamira za dziko lapansi za Yehova kuchiza kuti iyeyo ndiye kapena kuti ine ndine ndipo iye anakhazika dziko pa dziko lapansi ine ndine.
So when we go back to Exodus chapter 3 verse 14, the I am is sending Moses, meaning that everything come from him. He's trying to show Moses his sovereignty in everything.
Yeti wabwelela kukubula mwetu kuyanga na like soto chapter 3 verse 14. Tikuona kuti Yehova akumutu kamose kuti akatuluse amine kuikudu katuluse anaisa ya yaja. Ndipo akuone serapangu zaje ndula mwilo waje kuti yeyo ndiye mwini wa zitu zonse.
Just tell them I am sent you. They will hear it.
Chifaya kanango muzo zina kukawa uze kunela kuti atero kukawa uze kuti atero inendine ndipo azakumve azamva.
So God is speaking with Moses that his name is I am. Now here on New Testament Jesus is speaking with the people, the disciples, with the band of the people that I am. That name in the Old Testament is also seen in the New Testament. This shows the oneness of God, Father, Son.
Ndiyo mukamaona mbuku la Exodus mene mulungu akumutuma Mose kuti ukawuze anthu kuti ine ndine pandituma. Ndipo dzina lomwelo lonena kuti ine ndine tikuliona mbuku lomwe tikuyangʼana mbuku la Yohane chapter 18. Yesu Kristu akuayankhatu aje kuti ine ndine. Ndipo mukhoza kuona kuti mawawa akukaonesera kuti mulungu yemweyo chipangano chakale ndi mulungu yemweyonso amene akuonekera mchipangano cha tsopanoyu ine ndine.
Why Jesus is speaking this on in chapter 18 of John? It's because there is chapter 1 of the same book of John.
Ndino nchifachani Yesu Kristu anakayankhama wamene wa mbuku la Yohane chapter 18. Ndichitu nchifachani na kuti kuli chapter 1 chapter 1 chapter 1 Yohane.
Let us see the oneness of Christ Jesus and God that they are I am.
Ndiye gadiye ntionele libozi umozi wa Kristu Yesu ndi mulungu kunena kuti wowo ndi ine ine ndine.
Verse 1 says, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made.
Pachiyambi, panali, wamau anakuwa mulungu, ndipo mau ndiye mulungu. Awa anali pachiyambi kwa mulungu. Zonse zinalengedwa ndiye. Ndipo popanda ine sikunalengedwa kanthu kalikonse kulengedwa.
He is speaking about God as the Word from the beginning, and is God, the Word is God.
Ndipo akukaonetsera mawu amene analipo kuchokera pachiyambi kwa mulungu, ndipo mawu amene mulungu amene mawuwo mawu omwewo ndiye mulungu.
So let us see how if there was God is among the people without changing himself to the or revealing himself so that the people can see him, what happens.
Ndino tatiyenti wanele limozi ngati kuti mulungu akana zingungulusa pakati pa anthu kosa kala kwa ukoni kuti usanika mthupi kuti chikana chikana
chikana. Verse 9. That was the true light which lighted every man that come up into the world, meaning the way that is God.
But let us
see what a man will see.
Verse
10. He was in the world, meaning the Word, meaning God. The world was made by him. He is the creator. And the world knew him not. They never recognized him.
Here
we see how world fails to know God, recognize God while the God was there.
Ndipo apa mmene dziko kamera mmene anthu munthu anakhalira olephera kutsikira mulungu ngakhale mulungu anaonekera kutukula pasi.
Here the world was with God, but the world never recognized him.
Ndipo apa tikuona kenaka kuti iyeyo anali mudziko lapansi koma dziko silina mzindikira iye.
Which means the world will never recognize him if it will not praise him to reveal himself so that the people might see him. He came unto his own, and his own received him not. The purpose was to call to his own, but those that are his received him not. He came to his own, but those that are his received him not. He here we see what happens if God never revealed himself to the person. The person will never receive him or recognize him. So let us see how it pleased God to reveal himself. Verse 14, and the word was made fresh, that is born into flesh, and dwelt among us, that is his birth, and we beheld his glory, the glory to the begotten of the only begotten of the Father, full of grace and truth. The grace and truth was very full.
Ndino tatiye ndione ni sopano, pamene pana kwenye pana kumera mungu kuzungu kwa 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 kuzungu. Vese ya kaya 14 na wu. Ndipo mau anasa mbunga tubi, mau amene kutanda kumera mungu tubi mungu Yesu Kristu, na kakika bakaki ipaife, kwa hiyo wa mene mungu kakika. Ndipo, tinao na ule melero wache, mungu Kristu, ule melero wonga wa obandu wa yeta, wa adari,
here is speaking about Christ, the revealed God into flesh.
Because
verse 16 says, Mark verse 14 says, we saw the glory, we beheld the glory of the begotten Son of the Father, full of grace and truth.
Verse 16
says, and of his fullness, that is the fullness of Christ, that is of grace and truth, have all we received, and grace for grace.
Anatisanduri, I can't have a calam to be, Wonga Mundu, ndicholinga chinena kuti akafikira kapena kuti akazionesa kukuru amene ndo chimwe wacho kuti akalandire chikhululukiro.
So we saw that the word is God.
Ndiyo tiona kuti mawu ndiye Mulungu.
And the word made flesh, that is Christ, that is God in the body.
Mawu anasandulika thupi amene ndi Yesu Kristo amene ndi Mulungu onekera mthupi.
Now Christ speaking with the band of soldiers that I am he.
Ndiyeno Kristu uja akukhala mkhulusamano ndi gulu la asilikali lija kunena kuti ine ndine.
Now, because the word is God and Christ is God in the flesh, when he answered them, I am he, the word, the spoken of the word, had more powerful to let the people fall down because they are sinners and weak.
Ngopeza mawuwa ndiye Mulungu ndipo mawu anasandulika mthupi anakalankhulidwa anakadziwa anakadziwa kuti kukadzifotokozera ine ndine kusonza kuti amadzifotokozera Mulungu wake nthawi yomweyo Mulungu uja unakachitisa kunena kuti ukamwaze anthu aja kapena kuti ukapezifa chonena kuti aona Mulungu kapena kuti amva mawu ene na Mulungu.
It was that way I am that makes them to fall down. That is the power of God revealed or shown to the people.
Ndiyo ndi mawu aja onipa kuti ine ndine. Amene anachitisa kuti anthu adakagwe. Mawu amenewa ndi Mulungu ndi ali ndi mphamvu ndi amene anakazivungulusa pamaso pa anthu kapena kuti anaonekera pamaso pa anthu aja anakagwa chifukwa cha mphamvu ya mawu akuti ine ndine.
Number two, if God is speaking to the flesh never recognizes it but will fall down.
Chinthu chinaso chachiwiri chomwe tichiona apa nchonena kuti ngati Mulungu atalankhula ndi munthu amene ali mthupi munthu yotosankha mzindikira iye malumu ake amagwa.
I mean, see that the flesh never stand against God, it will always fall down because God is more powerful, is very sovereign.
Ndiponso apa tiona kunena kuti munthu amene ali mthupi kapena mthupi singaime kutsutsana kapena kulimbana ndi chifuniro cha Mulungu kapena kutsutsana ndi iye ayi chifukwa Mulungu ndi Mulungu yonse iyeni pa
falling down is a sign of losing.
Ndiyeno kugwa ndi chizindikiro cha kulemba.
If somebody falls, it never means that he is succeeding. No. So Christ is the winner always, is more powerful and is very sovereign.
You know, Yesu Christ, ndiyo gonjisa nthawi zonse, ndiye ndi wamphamvu ndiponso ndi wolamulira.
Now, when you are preaching this Christ, let the volcano appears, let the shakings appears. Let the people fall down and start raising against you because you are speaking the sovereign name that is more powerful than any other name.
Yeno ngati mutalalikira Yesu Kristo amene muyembekezere kuti mafuto azakhalapo chisokonezo zizakhalapo muyembekezere kuti anthu sazakondwera kuti ambiri adzadzuka kuaaa.
This is not a friendly message. It's the message that divides, that shakens, that makes an erect to fall down, that makes people to raise against the gospel and against the preachers that are preaching the sovereign message and the singular one.
Uwundu suthenga wa macheza, uthenga wa njikiza, unjika wa ntu ai. Uwundu uthenga umene umagweleza ntu, uthenga umene umagweleza ntu, uthenga umene umagweleza ntu, ena aza zuka ntu yamba kutusana nao, uthenga umene, so uthenga hao ndo wapatulika ndo wapadela dela.
Let me talk to you preachers, mind your business, know the message of Christ whom you are preaching, and if you are preaching this singular message, no time to pray with the bird. No time to pray with the word. Be specific. Be serious on that. Preach Christ in season and without season.
Then mafuna ndikulimbikise no abale makamaka inu azikuniki. Kunena kuti kale chepo kwa chimene mukuchita kapena kuti musakanganize chimene mukuchita. Musasewere ndi mau. Ndipo musamaganize ngati kunena kuti mukhoza kulalikira mau nena kuti asangalase anthu. Ayi, inuyo khalani mau. Lalikirani kuti yang'anani za uthenga alalikira nzeso.
So is the gospel that is that serious and singular that one, if he is preaching, be serious, mark your business and mind your business. Never play with this gospel.
Jenga tu tenga umene umene ndi wapantu ndola kulira ndoba kulalikirwa anthu mukhale wochirimira komanso mukhale wosamalira kwa pa uthenga umene mukulalikira umene.
If you are the vessels that are preaching this gospel, never wreck these religious groups of people to be speaking, to use you, to misuse you, twist you with their own mind and wills and follow them. Never preach the word in season and without season.
Tiponga dinuwe ndinu zida za mulungu zimene kukuta kupanga ni kukala likira uthenga wabwino. Musalore kusokoneze kutanda mena machula kuti ndati mbidu. Kukulika nishito mwina mwini mwosa kukapena kuwapa saa mpada kuti azipunze mawu azipunzu za maganizo wawo kuti niyomu vera kutu. Haa. Niyo likira ni Kristo suko panda nyengu yake lalikira. Mwana yake lalikira ni basi.
Jesus. God is not a young boy. He's very old, so he shows maturity. He's very mature. So if you are preaching this gospel, never be like an infant. Always be specific, mature in this gospel, so that you might preach without intimidation, because there is no any weapon sharpened against the preachers, against the elect, against the gospel preachers.
Ndipo Yesu Kristo amene yuyu sikuti ndi mnyamata ndi mwana ayi samapanga za chibwana yeye ndi wakale kale amene ndi Mulungu kotero kuti yeye amakaonesa ukulu wake ndi mphamvu yake kwake iwewe ukukhulupirira uthenga umene uwu ukufuna kuonetserako kwa maganizo ako ndipo konso usalole kuti ambena kuti sichito kapena kuonere pansi ndipo zapasa wopa zine zizosi zimene mukhoza kubwera pai chifukwa kwa mwana kuti kuzakuti kuti ulibe mphamvu
if you hold hands and preach this Christ of the scriptures without fret, without any intimidation or without compromise, you expect the people to fall down. And once they fall down, the religions that fall down will raise against you. Because they will never tolerate to be put to a shame to fall down in time of standing.
Mosa Josera kapena kuonjezera mopanda zokopa kapena kusasa muzindikira kunena kuti ima amene ndachipembedzo ndipo popeza kupasi akamadzuka pamphepopo sazakhala kuaaaaa nkhondo chifukwa cha makazi amene ali nawo pakugwa kumene iwo anagwa.
The other thing said they fall down backwards.
Ndi wachi tuchina yomwe ndikuchiona ichi apa ndichonera kuti anabwerera mbuyo nagwa pansi.
Why backward, not forward, falling down?
Ndi chifukwa chani anabwerera mbuyo nkumanga osati kupita chisogolo nkugwa.
Hebrews chapter 10 verse 31 says,
chinthu chifukwa chake tiona mbuku la Hebrews chapter 10 ndi mayake kumakunena kuti
it is a fearful thing, very dreadful thing, to fall into the hands of the living God.
When
one falls, he never plans to fall. He just falls suddenly. But the Bible says, suddenly falling that you fall down, but it is very fearful and dreadful thing to fall into the hands of God.
Ndipo Bible likulankhula mwasimikiza bwino kuti kugwa kwa mtundu umene kugwa mwasimwesa konzekerapo kugwa kumene kwa ndikopya kugwa mbanja ya Mulungu.
If God is not with you, expect to fall down always, because nobody will stand before God if it is not God who enables you to.
Ndiyo ngati Mulungu sali ndiyo yembekezere kuti ugwa ndithu chifukwa kuti iwe munthu amene akhoza kuima pa ngati si Mulungu mwini wake amene wachita kuchitika kuti uime.
God always speak unto his people.
Mulungu nthawi zonse amalankhula ndi anthu ake.
But those that are not his will always fall down, so they will raise noise because of falling down. They will start quarreling against the those that are preaching the real gospel.
Ndipo kwa yonse amene si ali ake akalankhula akalankhula anthu amagwa mmalo akagwa amayamba kuchita phokoso ndi kulankhula zosakhalika kunenera chikongwe uthenga wabwino.
May God help us to stand, because if it is not God, then we are falling down.
Mulungu atithandize kuimabe chifukwa ngati sikuteke kutithandiza kuti ife time.